Babana tuse otubulire kazigizigi yagwa otwafune mirembe. Buli omu akumakuma babe n'ebika ebyasawa babisawula. Tusanye twebaza omutonzi eyakulembera abo abatusawula. Byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro n'ebika twebalituuza tuli wunokuswala. Buli omu ng'amanye ojasibuka ebyobuwangwa z'ensulo gye mirandira.
How